21 days nje ngazuhlule kuyekhaya ulalela umthetho kahulumeni ukuze sizwe siye phambili singabulawa ile corona 21 days nje ngubhele amalanga amancane kanje bonda nomndeni wakho nihlala ngenjabulo lalela umthetho kahulumeni ngeze izandla ngalithinti ikhaya Uzale kolona engangeli komunye nomunye Bonda nomndeni wakho Ungayibukela amasophisi nje nihlalele emajabuleni Lutho sidalo Silaphele sisifo Into encane anje Amalanga amancane Amalanga amancane anje yena Sungazuhlulwa isimo nje Bezingamile kahle otacabangela impilo Cabangela abantu abakho Ngo-21 days Bazuhlule kuyekhaya Ulalela umthetho kahulumeni Ukuze sizwe siye phambili Singabulawa ile corona Nge-21 days nje kuphela 21 days Amalanga amancane kanje Kukhona labo ababambekile ngenxa yamatoko Imisebenzi Nangenxa yezinkinga ezikhona ezinokoda nabo bazinakekela Afake isamfonyo lokona lalokho okuthiwa isanitizer Lokho okubuya ukufutafuthela ezandleni yazi kuhambe le nto okuthiwa i-corona Amanzi amancane anje Bonda nomndeni wakho nihlale ngenjabulo Lalela umthetho kahulumeni ngeze izandla ngalithinti ikhaya 21 days nje kuphela Amalanga amancane kanje 21 days Ngiyabaxolisela babesebunzimele kulezi nsukwana nje kuphithizela Nemqondo ingekho Awuyazi kodwa ngithi nabo amabakhulule Kuzodlula lobunza Ngo-21 days nje noma kubeka Ngicabangela laba basezibhedlela nabo engathi Bengaphuma kuleli yasango lobunyama Babuye ngaya nabo Yazi amalanga amancane kanje Yazi aphenduka inkinga ezweni lonke